direct from Washington, the voice of America, VOA.
Halkani waa Washington, laantaafka Soomaaliga idaacadda VOA oo aad ka dhageysataan muujadaha gaagaaban iyo hirarka FM-yada magaalooyinka qaar iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan bogeyna voasomali.com. subax wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba meel kastoo aad joogtaan. Waa aroornimo isniin ah 3da bisha May sanadka 2022. saacadda afrikada bari waa 6 barkii aroornimo, washingtonna waa 11 barkii habeenimo. idaacadda saaka iyo caalamku waxaa idin soo jeedinaya sahre ciidla nur iyo anigoo ah falastiin axmed iimaan.
halka burbur iyo waxa ka yimaada dhibaatooyin fara badan oo caruurtii saameyn ku yeelanaya, ninkii ku yeelanaya, wada saameynaya familiyada qaar, ay maarta dumarka qaar isla hadlaan oo ay maarta ku xanuunsadaan.
taasi waxay ahayd Hiba Cawil oo ah hooyo Soomaaliyeed oo muddo ku noolay dalka Britain, kana warramaysa caqabadaha la soo darsa Soomaalida qurbaha. warbixin ayaanu idinkaga haynaa. qodobada kale idaacaddeena aad ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah xaaladda warbaahinta xorta ah ee meelo badan oo Afrika oo laga dayrinayo, qaar ka mid a wadamada Yurub oo qafiifinaya xayiraadda COVID-19, iyo qodobo kale. marka horese warkii dunida waxaa inoo haysa Sahre Ciidla Nuur.
madaxweynaha dalka Malawi Lazarus Chakwera ayaa ku dhawaaqay in xukuumaddiisu wax ka bedel ku samaynayso xaaladda shaqaalaha dalkaasi, iyadoo uu sheegay inay samaynayaan xeerar cusub oo shaqaale iyo xuquuq la siinayo dadka shaqeeya. madaxweyne Chakwera ayaa sidoo kale sheegay in xanuunka coronavirus uu saameyn xoog leh ku yeeshay dabaqada shaqaalaha ee dalka Malawi, waxaana uu tilmaamay in dadka qaarkood shaqooyinkoodii ay meesha ka baxeen, qaarna xaalad caafimaad daraso wajahday, kuwana ay u dhinteen coronavirus, halka kuwo kalena ay la daalaa dhacayaan sidii ay uga soo kaban lahaayeen dhaqaale xumada soo gaadhay. waxaa kale uu intaasi ku daray in xaaladda dadka shaqeeya soo gaadhay ay saameyn weyn ku yeelatay guud ahaan dhaqaalaha dalka, sidaasi daraaddeedna lagama maarmaan ay tahay in si guud loo daryeelo dadka shaqeeya oo ah mashiinka dhaqaalaha dalka. madaxweyne Chakwera oo xilka qabtay bishii Juun kadib doorasho muran keentay oo dib loogu celiyey ayaa sheegay in qorshahani uu ka mid ahaa waxyaabihii uu doonayo inuu wax ka qabto si dalka Malawi u noqdo goob si habboon looga shaqaysan karo. dalka Maraykanka oo malaayiin qof ay tallaalka xanuunka COVID-19 qaateen ayaa daraasad la soo saaray ay muujinaysa in badi dadka qaangaarka ee Maraykanka ku sugan ay ku adagtay inay dib ugu noqdaan noloshii iyo howlmaalmeedkii caadiga ahaa koronaha ka hor. dad badan ayaa weli ku dhiiranaynin in ay ku noqdaan goobihii ciyaaraha iyo jimicsiga, shaqooyinkii xafiisyada, goobihii cibaadada ee dadka badan isugu yiman jireen, iyo maqaaxiyihii wax laga cuni jiray. warbixintan oo ka soo baxday daraasad ay sameeyeen ururka cilmi nafsiga Maraykanka ee magacooda loo yaqaano American Psychological Association ayaa lagu sheegay in dad ka badan kala bar dadkii ay wareysteen ay sheegeen inay ku adag tahay ku noqoshada goobihii ay bulshada badan kula kulmi jireen, iyo isla markaana ay adag tahay isku imaatinka asxaabta iyo dadka wada shaqeeya iyo ehelada. gabagabadii warbixintan ayaa lagu sheegay in xataa haddii dadka oo dhammi istallaalaan, xanuunka iyo faafitaankiisuna uu yaraado, ay waqti dheer qaadanayso in wax kastaaba sidoodii hore ku noqdaan bulshada dhexdeeda.
mahadsanid Sahra Ciidla Nuur. halkaad nagala socotaana dhegeystayaal waa VOA Washington. dadka Soomaalida ayaa 30 sano ugu dambeeya wadamada qurbaha ku soo badanaya, waxaana qaar badan caqabado baaxad leh ay kala kulmayaan dalalkii ay u soo qaxeen. burburka qoysaska, waalidka caruurtooda laga qaaday, iyo dhalinyarada qaar xabsiyada gala ama dilka dhalinyarada Soomaalida dhexdooda iyo kuwa kooxaha kale oo aan Soomaalida ahayn ay dilaan ayaa sanadahan dambe aad ugu soo badanaya Soomaalida degan waqooyiga Ameerika iyo Yurub. waalidiin badana ayay ku adkaatay afka iyo laqabsiga wadamada ay tageen, taasoo keentay inay fahmi kari waayaan caruurtii ay iyaga oo yaryar qurbaha la tageen ama ay ku dhaleen, taasina ay horseeday dhibaatooyin culus. Sahre Ciidla Nuur ayaa warbixin arrimahan ku saabsan inoo haysa.
wixii ka horreeyey dabayaaqadii 80-aadkii dadka Soomaalidu way ku yaraayeen wadamada shisheeye. Waxaa dhowfi jiray shakhsiyaad xoogsata ah amaba arday waxbarasho u doonta dalalka dibadda iyo sidoo kale shaqaalaha iyo mas-uuliyiinta safaaradaha. Hase ahaatee, waxaa caalamka iskaga goosha qaxoonti Soomaaliya oo magangelyo raadisa. Qoysas badan way ku adkaataa la qabsashada nolosha cusub ee ay ugu yimaadeen qurbaha. Cawe Ismaaciil Cilmi oo 20 sano ku noolay dalkan Maraykanka ayaa iiga warantay caqabadaha ay Soomaalidu la kulanto marka ugu horeysa ee qurbaha soo galaan.
Wadanadan waa wadana maadaragta aad iyo aad maaragta noloshiisa u adag tahay. Markay yimaadaan dhibaatooyin badan bay la kulmaan, sababtoo ah qofka markuu afkina aanu garanayn waxyaaba badan baa ka mid ah. Hadda xagga iskuulaadka oo kale, qofka haddaanu aan luuqadii aan aqoonin oo ilmihiisii uu maadaragtay geystay, qofki waxa weeye aad caqabad bay u noqonaysaa. Ilmahaagii oo maadaragta duu doona dhacay oon waxbaba de zero gradekiisa yahay ayaad leedahay ii turjun asagii. Marka wuxuu leeyahay hooyo waxaan keenay kii ugu sarreeyey, mana keena waa zero.
Haddaba caqabadahaasi ay qoysaska Soomaalidu la kulmaan sidee ayay u bedelaan qaab nololeedkoodii? Waxaan su-aashaasi weydiiyey Hibe Cawil Ismaaciil.
Kiyo maartay gabadhi way isqabsadaan, halka burburiyo waxaa ka yimaada dhibaatooyin fara badan oo caruurtii saameyn ku yeelanaya, ninkii ku yeelanaya, wada saameynaya faamiligii. Familiyada qaar ay maartay dumarka qaar isla hadlaan oo ay maartay ku xanuunsadaan oo maartay dib ku dhaco, maartay xanuun ku dhaco, oo ay had iyo jeer ooyaan raggayna ay tirsadaan macnihii inay dumarka markay dhulka yimaadeen ay sharci kale iyo wax kale qaateen oo iyaguna ay si kale u fikirayaan. Caruurta laba faro dhexdood ka baxdo oo iyaguna authority iyo local authority wax la yidhaahdo ay ku yidhaahdaan haddii laydin la hadlo annaga noo kaalaya, oo iyaguna halkaas maartay dhinac kale u jiraysaan. Marka burbur badan baa ka yimaada run ahaantii.
Xaaladda dhaqaale ee wadamada galbeedka oo ka duwan qaabkii ay Soomaalidu biilka ama masruufka ku heli jireen ayaa iyana marar badan ku keenta jahawareer iyo isafgaran waa. Waa tan mar kale Hibe Cawil oo ku nool London.
Raggu waxay wateen dhaqan iyagaa soo shaqayn jiray, biil bay bixin jireen iyagaa reerka loo daba fadhiyey. Laakiin halkan markay timi reerkii dhaqaalaha la siiyey, hooyadii caruurtii lacag bay ku qaadanaysaa, waxa la lacagtan kaadka qaado, kaadkii magaceedi ku qoran yahay haysataa. Marka waxa weeye aabihii wuxuu odhanayaa dhawaynu maaragtay reerkii waa inaan u taliya, gabadhiina waxay leedahay maya lacagtan waxay ka timi maaragtay caruurteyda ayaa lagu bixiyey. De waxa weeyaan gabadha wanaagsan xataa waxay odhanaysaa waynu sheer garaynaynaa oo maaragtay waxay dhaqanaysaa waxaynu wada xukunno oo aynu wada maamulno oo halkay ku baxaysa iyo halkay maaragtay taalo aynu ogaano. Laakiin waxaa laga yaabaa rag badani inaanay ogolaanintaa oo ay ka madax taaganaydan maya maanigoo shalinti ku xukumayay oo biilka ku siinayay ayaan maanta kaadkaadi la sheer garaysa ayaan kuu daba fadhiista, kadibna isafgaran waaba halkaa ka imanaya. Dumarka qaarna wayba siiyaan oo way ogaadeen number dumarka ka mid a oo aan aad u badnayni, ragga ayay u daba fadhiistaan oo siiyaan, kadibna ragguna way ku taksi falaan. Waxay doonaan bay ku sameeyeen xadhowna isafgaran waaba halkii ka yimaado, gabadhu mar dambey baraarugtaa oo yacnigii reerkii ku burburaa oo laysku qabsada. Markaa run ahaantii waa arrin aan indhaha laga qarsan karayn oo saameyn ku yeelatay qoysaska Soomaaliyeed.
Ka warhayn la-aanta caruurta ee xilliga koritaanka ayaa Soomaali badan ku keenta inay caruurtoodu faraha la galaan dembiyo hadhowto mustaqbalkooda mugdi gelin kara. Waxaa qaarkood adeegsada kooxaha tuugada iyo rabshadaha ka sameeya magaalooyinka.
Waa run sannado badan waxay curyaamisay ama maskaxdoodiiba waasay ama noloshaba ka dhacay inaan wax yar intii dukaanka qaatay lagu xidhay kadibna balaag liis loo diray oo balaag liis inta loo diray lagu yidhi waxaad qaban kartaa ma jirto. Hadhowto markuu isidhi shaqo tag la yidhi balaag liis baad ku jirtaa, oo markuu isidhi jaamacad wanaagsan abalay gare lagu yidhi balaag liis baad ku jirtaa.
Haddaba maxay tahay sida ugu fudud ee qoysaska Soomaalidu uga bixi karaan duruufaha ku qabsada qurbaha? Waxaan su-aashaasi weydiiyey Ubax Cabdi oo degan dalka Britain.
Waxaa looga bixi karaa waxay tahay inuu qoyskii Soomaaliyeed uu gacmaha isqabsado, uu maaragtay owlaadooda iyo gurigoodaba ay gacanta ku qabtaan, ay maaragtay is-aaminaan marka ugu horeyso, sabar badan ay kaashadaan, aadaa looga badbaadi karaa ee is-aamini timaad. Waxaad arkaysaa laakiin hooyo aan aabihii aaminsanayn, aabba aan hooyadii aaminsanayn, labadooda hadday is-aamini waayaan, hadda caruurtii dhexdooda ku jirtana ay aamini mayso, waa maaragtay waa way ka dhex faa'iidaysanayaan.
Si kasta oo xaalku yahayba, Soomaalida oo dhowr iyo 20-kii sano ee ugu dambeeyey qurbaha ku soo batay ayaa lagu tiriyaa bulsho ay ka soo dhex baxeen dad badan oo wax ku soo kordhiyey wadamada ay yimaadeen iyo bulshadoodaba, sidoo kalena waxaa lagu daraa qoomiyadaha ugu badan ee xagga sare kaga jira burburka qoysaska, caruurta xabsiyada gasha, iyo xasilooni la'aan ay marba meel u guuraan, taasina iyaga iyo ubadkoodaba ku keento dib u dhac.
Mahadsanid Sahre Ciidla Nur ayaa warbixintaasi noo soo diyaarisay, nalana socodsiinaysay.
sanadii ugu dambeeyey waxaa kordhay weerarada loo geysanayo wariyeyaasha iyo hay-adaha warbaahinta ee guud ahaan bariga iyo koonfurta Afrika, iyadoo uu jiray xanuunka COVID-19 aadna loogu baahnaa warar sugan. Ayaa hay-adda Amnesty International sheegaysa in shaqaale badan oo warbaahineed shaqooyinkoodii laga joojiyey, telefishinno badanna la xidhay. Warbixintan ay soo saartay hay-adda Amnesty International waxaa noo soo koobaya Falastiin Axmed Iimaan iyo Xuseen Barre Aadan.
Dibroos Majana oo ah hogaamiyaha hay-adda Amnesty ee bariga iyo koonfurta Afrika ayaa isagoo ka hadlayay maanta oo ku beegan maalinta xurriyadda warbaahinta waxa uu yiri: waxyaabaha aynu soo aragnay sanadkii tagay, hadii aynu nahay dadka ay walaac ku hayso xurriyadda warbaahinta, waxaan ku tilmaami karnaa xilli madow. Waxa kale oo intaasii raaciyay in weerarada aan loo soo gaban ee ka dhanka ah wariyayaasha madaxa bannaan ee guud ahaan caalamka in ay direyso fariin argagax leh, taasoo ah khilaafaadka iyo soo bandhigidda runta iyo xaqiiqada taagan, in aanan loo dulqaadan doonin. Mas-uuliyiinta dowladaha guud ahaan bariga iyo koonfurta Afrika waa inay joojiyaan xakamaynta warbaahinta madaxa bannaan, isla markaana ay xaqiijiyaan in xirfadlayaasha warbaahinta ay ammaan yihiin, laguna ilaaliyo in ay hawshooda gutaan.
Dalka Angola, bishii Abriil 19-keedii ee sanadkan 2020-ka, wasaaradda isgaarsiinta, teknolojiyadda iyo baraha xiriirka bulshada ayaa ku dhawaaqday in ay joojiyeen shatigii ogolaanshiyaha ee ay ku shaqeynayeen 3 telefishan oo dalkaasi ku yaala, kuwaasi oo kala ah Zab Viva, Vida TV iyo TV Record Africa Angola. Waxaana taasi ay keentay in shaqadoodii ay waayaan 400 qof. Qoraal ay wasaaraddu soo saartay ayay ku eedeysay hay-adahaasi warbaahineed in ay ku shaqeynayeen ogolaanshiyo ku meel gaar ah ayna si xirnaan doonaan tan iyo inta xal loo helayo sharciyadooda. 3 hay-adood ee warbaahineed ayaa sheegay in aanan waxba digniin ah la siinin ka hor intii aan ruqsadda lagala noqon.
Dalka Burundi, 3 wariye ayaa waxaa loo fidiyay cafis madaxweyne iyaga oo xabsi laga sii daayay bishii December ee sanadkii 2020. Wariyashan ayaa waxaa la xiray October sanadkii 2019 iyagoo ku sii jeeda warinta qalalaasiye ka dhacay gobolka Bubansa. Waxaana January sanadkii hore 2020 lagu helay dambi aanan suuragal ahayn, taasoo ah in ay qatar geliyeen amniga gobolka iyadoo lagu xukumay 2 sano iyo bar xarig ah iyo ganaax lacageed oo dhan 1 million oo lacagta waddankaasi ah una dhiganta $525 Mareykanka ah. Waa calaamado wanaagsan balse muujinaya xakamaynta adag ee loo geysanayo xorriyadda warbaahinta oo sii socota.
Dalka Madagaskar, mas-uuliyiinta dalkaas ayaa soo saaray wareegto bishii Abriil 2020-keedii, taasoo xadibaysay dhammaan xarumaha idaacadaha maqalka iyo kuwa muuqaalka ah, iyagoo ku eedeeyey in ay halis ku yihiin kala dambeynta amniga iyo midnimada dalkaas. Markii dambe ayaa wareegtadaasi waxaa lagu bedelay 4 cisho kadib markii ay si xoogan u cambaareeyeen ururada bulshada rayidka ah iyo warbaahinta. Waxaana wareegtadan dambe ay ku qasbaysay xarumaha raadiyaasha iyo TV-yada in ay barnaamijyadooda u diraan wasaaradda warfaafinta ee dalkaasi si ay u ogolaanshiyo uga helaan in ay sii deyn karaan iyo in kale. Waxaana la hakiyay dhammaanba wareysiyada iyo barnaamijyada aanay jeclaysan si ay bay u yiraahdeen aynu u ilaalino in aanay shacabka amarada dowladda diidin islamarkaana aan loo dhaawicin midnimada dalkaasi Madagaskar.
Qatarta xorriyadda warbaahinta ee dalka Mozambiq ayaa wareeg argagax la gashay bishii Agoosto 23-keedii sanadkii 2020, markaasi oo xarun warbaahineed oo dalkaasi ku taala koox aan la aqoonin ay ku weerareen bombooyin gaas ah. Kooxdan ayaa jabiyay xafiisyada xarunta wargeyska toddobaadlaha ah ee Canal Mozambique, waxaana ay ku shubeen walxo dareerayaal ah oo si degdeg ah wax u ololiya, waxaana ay baabi'iyeen qalabkii yaalay xafiiskaasi. Weerarkan ayaa dhacay 4 maalmood kadib markii uu wargeysku daabacay sheeko dabagal iyo baaris ah oo ku saabsanayd wax iibsi sharciga aan loo marin oo ay sameynayeen shakhsiyaad siyaasad ahaan ugu xiran saraakiil sarsare oo dowladda ah, shakhsiyaadkaasi oo ka socday shirkadda gaaska dabiiciga ah ee Cabo Delgado, waxaana ay la xiriireen oo ay la macaamilayeen wasaaradda macdanta iyo kheyraadka dabiiciga ah.
Dalka Soomaaliya, wariyeyaasha ayaa waxaa soo food saartay oo ay ku shaqeynayeen xaalad caburin ah oo sii kordhaysa. Waxaana loo geystay garaacis si xun oo loola dhaqmay hanjabaadyo iyo waliba xarig aan sharci ku qotamin waxaana cabsigelin u geystay hay'adaha dowladda sida booliska militariga iyo saraakiisha kale ee dowladda laga soo bilaabo bartamaha koonfureed ilaa iyo puntland waxaa sidoo kale ay mas-uuliyiintaasi xadideen dalaangalka warar saddex wariye ayaa lagu dilay soomaaliya tan iyo sannadkii hore waxaa la dilay al-shabaab iyo dabley kale oo aan la garanaynin sidoo kale waxaa lagula kacay maxkamadeen loo cuskaday eedo been abuur ah magaalooyinka muqdisho iyo garowe wariyaasha kale ah maxamed cabdiwaaxid nuur abujay iyo weliba aadam faarax oo ay maxkamadiisa maxkamadeeyeen militariga dalka soomaaliya
dibroos mukeena oo ah agaasimaha hay-adda amnesty ee bariga iyo koonfurta afrika ayaa sheegay in warbaahin muuqata madax bannaan iyo saxaafad xor ah ay tahay aasaaska bulsho walba oo xor ah waxay taasi suuro gelinaysaa buu yiri warar sugan oo xor ah in bulshada ay gaaraan iyadoo ay taasina soo raacdo fikrado qaranka dhisa mukeena waxaa kale oo kula dardaarmay mas-uuliyiinta dalalka koonfurta iyo bariga afrika inay qabtaan howl dhaafsiisan afka baarkiisa oo lagu horumarinayo xorriyadda waxgudbinta waxaa kale oo intaasi raaciyay inay ilaaliyaan wariyaasha iyagoo damaanad qaad buuxa siinaya xorriyadda warbaahinta sidoo kalena inay xal u keenaan wariyaasha xuquuqdooda lagu xadgudbay
aad bay u mahadsan yihiin falastiin axmed iimaan iyo xuseen barre aadan oo warbixintaasi ay soo saartay hay-adda amnesty international noo soo koobayay waddamo badan oo ku yaala qaaradda yurub ayaa la sheegay in la bilaabay khafiifinta xayiraadihii loo saaray coronavirus dartii shalay waxa xanibaadihii heerkii ugu dambeeyey laga qaaday dalka boortaqiiska maqaaxiyaha wax laga cuno iyo goobaha cabitaanada ayaa furnaan doona ilaa 10 fiidnimo iyadoo miiskiiba ay fadhiisan karaan koox 6 qof ah meheradda gudaheeda halka miisaska yaala meheradda bannaankeedana ay fadhiisan karaan dad ilaa 10 qof gaadhaya wariyaha v o a ee qaaradda yurub cabdixaafid cawl ismaaxiil ayaa warbixin amuurahaasi ku saabsan noo soo diray
goobaha wax lagu cuno in laisugu yimaado lagu sheekaysto cuntooyin kala duwan la dalbado waxay ahaan jirtay wax caadi ah ka hor intii aanu xanuunka covid 19 ka dilaacin adduunka waxyaabaha ay dadku aadka ugu xiiseen ayay ka mid tahay laba qof inay soo wada qaxweeyaan ayay adkaatay dhinaca dhaqaalaha saameyn weyn ayuu ku yeeshay caalamka meherado badanna waa la xidhay dad badan ayaa shaqooyinkoodii ku waayey waxay u muuqataa waa cusub oo u baryay meelo badan oo caalamka ka mid ah gaar ahaana yurub inkastoo wadamada hindiya ay ka mid tahay xaaladda covid 19 meeshii ugu xumayd ay marayso inkastoo meherado badan dib loo furay wadamo badan oo ku yaala yurub ayaa haddana dowladuhu waxay ka digayaan inaanay dadku isdhigan dadka isaga soo socdaala wadamada yurub weli waa inay 14 caanamaal guryahooda ku jiraan meelo badan oo ka mid a qaaradda meelaha qaarna waa inay hoteel la galaan faransiiska holland iyo britain ayaa ka mid ah dadka ay shuruudahani qabanayaan dalka spain ayaa 9-ka bisha May laga qaadayaa bandooda mubaarak maxamed nuur oo ah wiil soomaaliyeed oo degan magaalada madrid ee dalkaasi ayaa dareenkiisa iiga waramay
hore wuxuuugu sheegay waddanka spain wuxuu u gudbay marxalad dhammaan laga qaadi doono bandoogii saarnayd maalinta axadda ee ku beegantay 9-ka bisha May dhammaan waxaa laga qaadi doonaa marxaladii iyo go-aanadii adkaahay waddanka spain saarnaa taa macnaheedu waxay noqonaysaa inay dadka reer spain noloshoodii caadiga ahayd kusoo noqon doonaan dadkuna waxay aad uga dareen celiyeen go-aanka ay xukuumaddu qaadatay soo dhaweeyeen oo si diiran usoo dhaweyn ee aadna ugu farxeen sida ogtahay waddanka spain wuxuu ka mid yahay waddamadii xanuunka coronavirusku aad u saameeyey ee uu dadka badanna ku laayay gudaha yurub saad la socoto waddanka spain wuxuu ka mid yahay waddamada ugu dalxiiska badan qaaradda yurub waxaa la dareemayaa wixii ka dambeeya bishan may ee sanadkan aan ku jirno inay waddanka iman doonaan dalxiisayaad aad u fara badan oo markaa nolosha caadiga kusoo noqon doono haddii aan kaaga warbixiyo xagga arrimaha shaqada waxaad moodaa in waddanka spain 2 bilood u dambeeyey suuqa shaqadu aad u soo diray oo dadkuna dhammaan shaqadii ku wada noqdeen
dalka hungary waxaa loo khafiifiyey xayiraadaha dadka qaatay tallaalka waxaana meheradaha badankooda la furayaa marka ay badiba dadku istallaalaan laga bilaabo shalay dadka la siiyo kaararka cadeynaya in la talaalay waxaa loo ogolaaday inay gudaha u geli karaan goobaha wax lagu cuno, hoteelada, mashraxyada ruwaayadaha lagu dhigo, sinimooyinka, meelaha lagu jimicsado, maktabadaha iyo madxafyada. Dalka Talyaaniga waxaa isagana laga khafiifiyey bandowda iyadoo toddobaadkii aynu soo dhaafnay si taxadir leh loo furay ganacsiyo badan, ardayduna ay ku noqotay dugsiyada iyo madxafyada. Ilaa iminka 120,000 oo qof ayaa xanuunka COVID-19 ugu dhintay dalkaasi, waana dhimashada ugu badan Yurub. Britain oo kaliya ayaana ka dhimasho badan. Shukri Siciid oo ah saxafiyad u shaqeysa wargeyska The Republica ayaa iga warantay sida loo khafiifiyey bandoodii saarnayd dalka Talyaaniga.
Aabowed, bandowgii waxaa la khafiifiyey hadda bishan 26-keedii Isniintii lasoo dhaafay. Iskuulaadkii waa la furay, jaamacaddii waa la furay, tiyaataradii waa la furay, jinamadii waa la furay, restorantiyadii waa la furay. Laakiin maxaydan waa jira wixii koprifokada la dhahayay oo waqtiga la ilaalinahayo. Restorantiyada waxaa lagu cuni karaa dibedda, kuraasta dibedda taalla, gudaha waxba laguma cuni karo. Hameenkii waa laga cashayn karaa, maalintii waa laga qadayn karaa. Laakiin hameenkii waa in oo ilaa 4 saac oo hameennimo, wixii ka dambeeya waa la xirayaa, lagama cuntayn karo. Marka koprifokadii oo ilaa maaragtay 10 habeennimo oo markii cishaa la tukado ilaa subaxii 5 aroornimo marka salaada subxiga la adimo, intaas koprifokadii ahayd mar walba way jidhaa.
Dalka Turkiga ayaa isagana iminka dib loo saaray bando kadib markii uu xanuunku soo laba kacleeyey. Wadamada Romania iyo Poland ayaana iyagana xaaladu sahlanayn. Cabdi Xaafi Dawud Ismaaciil, VOA London.
Australia oo horey uga mamnuucay talaalka AstraZeneca dadka da'doodu ay 50 sano ka yartahay ayaa hadda la ogolaaday in cidii rabta la talaali karo, iyadoo maantana albaabada loo furay dhowr goobood oo dalkaasi dadka lagu talaalo. Warbixin arrintan ku saabsan waxaa Australia nooga soo diray wariyaheena Ibraahim Cumar Baafo.
Dowlad goboleedka Victoria ayaa albaabada u furtay dadka da'doodu ka weyn tahay iyo kuwa ay ka yartahayba 50 sano inay istalaalaan. Dowladdu waxay qorsheynaysaa ilaa 2 milyan iyo bar oo qof in degdeg ay isu talaalaan laga bilaabo toddobaadkan, iyadoo dhowr xarumoodna albaabada loo furay. Dhammaan goobahan ayaa la dhigay talaalka su'aasha ka timid ee AstraZeneca oo weliba Australia ay kol hore ka joojisay dadka da'doodu ay ka yartahay 50 sano. Haddaba dowladdu waxay sheegtay in hadday doonaan kuwa 50 ka yar ay istalaali karaan, maadaama saameyntii uu lahaa talaalkan AstraZeneca ee dhiig-xinjirowgu hadda aan wax cilada aana ku jirin, sida ay sheegtay wasaaradda caafimaadka gobolkan Victoria. Haddaba Soomaalida Melbourne kuwoodo da'da xitaa iyagu isma talaalaan. Sababtaas ayaan waxaan weydiiyey gudoomiyihii hore ee jaaliyadda Australia, Cabdiraxmaan Jaamac Cismaan, oo isagu dhowaan talaalkan AstraZeneca qaatay.
Waa su'aal wanaagsan, Ibraahim. Aad iyo aad baan ugu faraxsanahay inaad i weydiiso su'aashaas. Sida aad la socoto, anigu waxaan layduray oo irbadii ugu horreysay oo talaalkii ugu horreeyey laygu luftay 3-kii bishii Maarj. Markaasna waxaan la hadlay jaaliyadda oo dhan anigoo leh warisdura. Hadda waan ujeedaa takhtarkaygii xataa aniga iduray baa wuxuu leeyahay war maxaa ku dhacay Soomaalidii, maxaa ku dhacay Soomaalidii. Soomaalidu waxay ka adag tahay keliya inay hadasho, inay qayliso, inay buuqdo, oo wax aan micno lahayn keliya kale ku hadasho. Laakiin marka ay joogto iyaga danahooda, caafimaadkooda, nabadgelyadooda, wanaagooda, intaba waxa weeye mid unbaa inta waxa uu akhriya waxaan la aqoon ayay qaadataa dariiq aynan garan bay qaadataa.
Waa tahay haddaba maadaama ay dowladdu 24-kii saac lasoo dhaafay ay aad ugu dhiirigelinayso in ay istalaalaan, Soomaalidu ma ku baraarugsan yihiin arrintan?
Maanta oo Isniin oo ah 3-dii bishii May ee sanadkan dowladda Australia qaraalka ay gaalay waxa weeye in qof kasta ee Australian ah ama deganba hadda jooga dalka Australia waa xaq u leeyahay in la talaalo. haka yaraado kontol ama haka weynaado labadaba.
Laakiin sawtii dhowaan ay dowladu sheegtay in dadka kontonka sano ka yar aan u wanaagsanayn talaalkan, maxaa isbedelay hadda?
Markii si fiican loo baaray arrinta, waxaa la ogaaday daawada laha AstraZeneca inay tahay daawada keliya ee ku fiican in dadka lagu duro. Sidaa daraaddeed dowladdu qaraar bay gaalay oo ah in lagu durayo qof kasta haka yaraado konton ama haka weynaado.
Waa maxay fariintaada jaaliyadda ku aadan oo aad ku dhiirigelinayso in talaalkan ay qaataan?
Marka waxaan idinkula talinayaa ummadiyahay Soomaaliyeed, waad ka hooseysaan hadda dadka degan Australia aad baad uga hooseysaan. Dowladduna waa yaabsan tahay, maalin walbana waxaad rabtaan in wanaag la idiin sameeyo, laakiin wanaagii marka la sameeyo ma qaadanaysaan. Anigu ma garanaya sababta u qaadan weydiin. Dadka kale waa ku ordayaan idinkaa dhiman. War daawada ku orda waxaa la sameeyey meelo waaweyn, maalintii 2 milyan oo qof la rabaa in la duro oo talaalka lagu duro. Marka ku orda ka baxa hurdada, ka hurdada ka kaca hurdada oo qaata talaalka.
In ka badan 2 bilood oo xiriir ah ayaan wax kiisa laga diiwaan gelin oo cudurka COVID-19 gobolka Victoria, marka laga reebo dadka soo guriya noqda oo iyagu lagu hayo goobaha karantiilka, qaarkoodna laga helo balse aan la soo fasaxin ilaa cudurka uu jirkooda ka baxo. Ibraahim Cumar Baafe, wararka VOA, magaalada Melbourne, dalka Australia.
markana dhegaystayaal, dhinacii heesaha bisha barakeysan ee Ramadaan aanu idinkugu talagalnay codka Xaliima Qaliif maqal.
dhegeystayaal, idaacaddayadii subaxnimo oo idinla socodsiinaya Falastiin Axmed Iimaan iyo anigu Asahre Ciidla Nuur waa nagayntaa. Tan iyo kulantideenna dambe, haddii Allah awoodda leh ogolaado, waxaan idinkaga tegaynaa sidaa iyo nabadgelyo. Ramadaan mubaarak.
This is VOA News via remote. I'm Tommy McKean. Two White House officials said Sunday that the U.S. top trade negotiator will begin talks with the World Trade Organization on ways to overcome intellectual property issues that are keeping critically needed COVID-19 vaccines from being more widely distributed worldwide. The White House has been under pressure from lawmakers at home and governments abroad to join an effort to waive patent rules for the vaccines so that poorer countries can begin to produce their own generic versions of the shots to vaccinate their own populations. The U.S. has been criticized for focusing first on vaccinating Americans, particularly as its vaccine supply begins to outpace demand and doses approved for use elsewhere in the world, but not in the U.S., sit idle. The UK government says Britain is expediting its plans to increase aid for India's teetering healthcare system, promising more ventilators and expert advice as doctors grapple with the surge in coronavirus infections that's killing thousands of people each day. The initial intent is to send an additional 1,000 ventilators there. In addition, England's National Health Service, which has battled one of the worst COVID-19 outbreaks in Europe, is creating an advisory group to share its expertise with Indian authorities. As daily coronavirus case counts in India soar far beyond what other countries have reported, experts are cautioning the official COVID-19 numbers from the world's second most populous country are likely a massive undercount. Not enough testing, they say, is being done to give a true picture of the actual infections. This is VOA News. With Indian hospitals struggling to secure a steady supply of oxygen and more COVID-19 patients dying amid the shortages, a court in New Delhi says it would start punishing government officials for failing to deliver the life-saving items. On Sunday, India recorded a slight drop in new infections at more than 392,000 from a high of over 400,000 in the previous 24 hours. A person familiar with the discussion says that the United States and Iran continue active talks over the release of prisoners, although Washington has denied a report by Iranian state-run television that deals had been struck. Prisoner swaps between the U.S. and Iran are not uncommon, and both countries in recent years have routinely sought the release of detainees. But any movement between the two countries is particularly sensitive as the Biden administration looks to restart nuclear talks. The 2015 atomic accord between the nations included prisoner exchanges. The issue burst into public view with a report in Iran of a deal for the Islamic Republic to release U.S. and British prisoners in exchange for Tehran receiving billions of dollars. U.S. officials immediately denied the report, though a person with knowledge of the discussions who was not authorized to discuss them publicly said talks are active with messages passed between intermediaries. British Foreign Secretary Dominic Raab has told Reuters that the group of seven richest countries will look at a proposal to build a rapid response mechanism to counter Russian propaganda and disinformation. Speaking ahead of a G7 foreign ministers meeting in London, the first such in-person meeting for 2 years, Raab said Russia's actions were a threat and that cyber attacks were something that allies across the world would come together to counter. Afghan government forces face an uncertain future and in a worst-case scenario, some bad possible outcomes against Taliban insurgents, as the withdrawal of American and coalition troops accelerates in the coming week. That's according to the top U.S. military officer on Sunday. General Mark Milley described the Afghan military and police as reasonably well-equipped, reasonably well-trained, reasonably well-led. He cited Afghan troops' years of experience against a resilient insurgency, but he declined to say that they are fully ready to stand up to the Taliban without direct international backing during a potential Taliban offensive. More at voanews.com. Via remote, I'm Tommy McNeil, VOA News.
Thank you. morning, Africa. Welcome to Daybreak Africa from the Voice of America. I'm Jan Mbati in Washington. Today is Monday, May 3rd, and here are some of the stories we are covering. Kenyans react to lifting of COVID-19 restrictions.
We'd like to thank the president for giving the 5 counties an opportunity to reopen their business. It's been tough, but as we said, our objective for this year is protection of life.
Uganda reports new variants of the coronavirus from India. Malawi's president announces measures to improve workers' conditions. Somalia lawmakers and presidential term extension and the plight of journalists in East Africa on this World Press Freedom Day today, Monday.
I was taking videos of this incident, but as I was doing this, there came a group of 4 soldiers dressed in military uniforms and started beating me terribly. I tried to ask them, what wrong have I done to beat me like this?
And Angolan journalist Francisco Rasgado returns to court today for defamation. The story plus Samson O'Malley Sports are coming up on Daybreak Africa. President Uhuru Kenyatta over the weekend lifted COVID-19 restrictions imposed on March 26 this year. The announcement followed a decline in positivity cases, according to the government. As Atieno Odhiambo reports from Nairobi, Kenyans in the affected areas are welcoming the announcement.
Speaking over the weekend at State House during the annual Labor Day celebrations held under strict COVID guidelines, President Uhuru Kenyatta said bars, restaurants, schools and churches will reopen under strict COVID guidelines. However, President Kenyatta said the ban on gatherings, including political assemblies, will remain extended till further notice.
It is directed that the cessation of movement into and out of the zoned areas be and is hereby lifted. The hours of curfew in the zoned area are revised to commence at 10 p.m. and end at 4 p.m. with effect from midnight. In-person and congregational worship shall resume in strict fidelity. However, the attending congregation is still capped to 1/3 of the capacity. That all bars in the territory of the Republic of Kenya are to operate until 7 p.m. and restaurants are indeed encouraged to utilize outdoor spaces to maximize on physical and social distancing.
Many Kenyans, including those in the bar and restaurant industries, are welcoming the easing of restrictions. Boniface Gashoka is the Secretary General of the Kenya Bar and Restaurant Owners Association.
We'd like to thank the President, His Excellency President Uhuru Kenyatta, for giving the 5 counties an opportunity to reopen their business. Last year, we had a very tough year. And this year also, we've also closed our business. But as we said, our objective for this year is protection of life. And that's why we've said that any directive that will come from the government, we will follow it to the letter.
The restriction on movement was a big blow to the transport sector, especially long-distance transport operators, including buses, trains, and domestic flights. Vincent Otieno, a supervisor at EasyCoach, one of the major long-distance bus companies in Kenya, says President Kenyatta's speech was very timely. He says his company was on the verge of laying off so many employees because it could no longer sustain them due to lack of income.
The president had really assisted the transport industry because all dependence was around 5 million people, and people were really suffering. Even other staffs were being almost laid off. But once the president have opened for these 5 counties, it's a bring relief to other companies and also EasyCoach.
Joseph Ochieng, a 4th-year university student in Kenya, says he's glad his delayed graduation will now be a reality.
Last year was wasted. Everyone had to stay home because of the pandemic. But since the president has opened up the country and has allowed us back into class, we are happy because now we see light. We are now sure that at least we are going to cover something before the end of the year.
However, President Kenyatta has warned Kenyans against abusing the privileges, saying the measures will be escalated if COVID-19 cases rise again. Atieno Odhiambo, VOA Daybreak Africa, in Nairobi, Kenya.
Uganda's Ministry of Health reports that it is recording new variants of the coronavirus. The variants detected by researchers include the COVID-19 variant from India, which prompted the country to suspend all flights from India. The Indian community in Uganda has welcomed the move of prioritizing public safety. Halima Athumani reports from Kampala.
Effective May 1st at midnight, no flights from India shall be allowed into Uganda. The new directive follows the Ministry of Health researchers detecting one case of the coronavirus disease, an Indian variant, in the East African country. Dr. Jen Ruth Acheng, Uganda's Minister for Health, outlined the travel restrictions.
All passenger flights between Uganda and India are suspended until further notice. No travelers from India shall be allowed into Uganda, regardless of the route of travel.
Acheng also stressed that all travelers who may have been in India or traveled through India in the last 14 days or about 2 weeks, regardless of route taken, shall not be allowed into Uganda. She says Uganda has so far recorded 399 cases out of the 5 variants circulating in Uganda. Other variants identified include variants from Nigeria, the United Kingdom, and South Africa. The Ugandan variant that is now reported in 34 countries has registered 135 cases, 15 cases of the South African variant, 15 of the United Kingdom variants, 13 cases of the Nigerian variant, and one case of the Indian variant currently being treated at Uganda's Mulago National Referral Hospital. Mohan Rao is the head of the Indian Association in Uganda, a community-led organization. He says even though the cancellation of flights is going to affect trade and other engagements, the association welcomes the move. Rao says they have written to the Ministry of Health seeking permission to carry out a sensitization drive among the Indian community.
You see, some people will feel shy or agree I have corona. You know, you need to come out openly. Yes, I have this. I'm isolating myself. For me, what I wanted to sensitize, corona is not a big disease. It is only just stay around and take a timely treatment. You have to take it. Then you will come out with the flying colors.
He has been sending text messages to members of the community and also wants to have community meetings. These are allowed in Uganda as long as people wear masks and social distance with a limit of 200 people at a time. Halima Athmani for VA News, Kampala, Uganda.
Somalia's lower house of parliament has voted to end the 2-year term extension for President Mohamed Abdullahi Mohamed after protests in the capital last week. Mohamed Kahia reports from Mogadishu.
All 140 members of Somalia's parliament present during the extraordinary session voted Saturday for the nullification of 2-year term extension for President Mohamed Abdullahi Mohamed, popularly known as Farmajo. During an address, President Farmajo thanked the House and said the Prime Minister Mohamed Hussein Roble will spearhead the delayed electoral process, including establishing key election security arrangements. He says he tasked the Prime Minister to lead the process of facilitating and convening all signatories of September 17, 2020 agreement and the recommendations of Baidoa Technical Committee of February 16, 2021 for its implementation. He added that government institutions will begin making necessary preparations for the enormous task ahead. According to September 17, 2020 agreement, indirect elections will be conducted where 101 delegates elect members of parliament in 2 locations in each state, with 30% of the parliamentary seats exclusively allocated for women. The opposition welcomed Saturday's move to return to September 2020 arrangements and demanded the president, whose term in office expired in February, completely stay away from the process except as presidential candidate. Senator Elias Ali Hassan is from the Himilo Karan opposition political party. He hopes that transparent polls will be also conducted on time.
I welcome the fact that President Farmajo has realized that there is no way out and he is back on the track with 17 September agreement. As he has handed over today the administration of the election and IT security to the Prime Minister Roble, I hope that he will now lead the election and takes the full responsibility.
The leadership of the federal and regional governments are expected to convene in coming weeks to discuss the final process of conducting already delayed presidential and parliamentary elections in the Horn of African nation. The U.S. welcomed the action taken by Somali leaders towards resolving the electoral stalemate, while urging them to conduct the election process as soon as possible. Mohamed Kahi for VOA News in Mogadishu, Somalia.
You're listening to Daybreak Africa on the Voice of America. I'm James Butte in Washington. Today is Monday, May 3rd. Malawian President Lazarus Chakwera has announced the reforms to create better conditions and rights for Malawian workers. Speaking Saturday in Blantyre on International Workers' Day, Chakwera said a decent work environment and workers' rights are compromised in Malawi. Lamek Masina reports from Blantyre.
President Chakwera started the event by leading a solidarity walk within the State House premises with various representatives of workers' unions in Malawi. In his speech, Chakwera said he is aware of labor-related challenges which have come about because of impact of COVID-19, the disease caused by the coronavirus.
The fact is that the pandemic has been hard for all workers, costly for most workers, life-threatening for many, devastating and fatal for some. And we must tailor our assistance to workers regarding these things without creating a false equivalence between the various scenarios. It makes sense to treat those workers as a priority for personal and social protection.
Chakwera, who came into power in June following a rerun vote, announced reforms his administration will make to safeguard good working conditions for Malawian workers.
In the new Malawi, we are building no workers should be paid below the new minimum wage we have put in effect since I took office. In the new Malawi, we are building tenancy labor, forced labor, and child labor will all be abolished. In the new Malawi, we are building no foreign person who employs Malawians and mistreats them will continue to have the privilege of living here.
Luther Mambala is the president of the Malawi Congress of Trade Union. He says the government should also address salary gaps between the expatriate workers and local employees.
If you have got the same qualification or even higher qualification than somebody who is coming from foreign countries, he will actually be getting more salary than you because you are a Malawian. He said it's not a sin to be a Malawian. So a Malawian should be treated equally to that particular person. And not all expatriates have got the expertise that the Malawians don't have.
He also asked government should consider enacting legislation that would protect workers who are laid off because of situations like COVID-19. Employees from various industries within the private sector also shared difficulties they encounter in the workplace. Gladys Gondwe works for a manufacturing company in Blantyre.
Our workers, like me, from the private sector, we are exploited. They will give you work that they know that you can't finish at the specific time. So you do the work and you add in some hours, but they'll say we don't have that overtime policy. To me, that's exploiting workers.
Another concern, Gondwe says, is lack of medical insurance for most workers in the private sector.
It's pathetic that workers, they will work hard, but then at the end of the day, they will find it difficult to get medical help. So if government could make it mandatory for all the private sectors to offer medical insurance to their workers.
Chakwera said the government is working on new labor laws that will address concerns raised by workers. Lamek Masina for VOA News, Blantyre, Malawi.
Africa is the most dangerous place globally for journalists to execute their duties, according to this year's World Freedom Index. The report says 33 journalists have been killed in Africa in the last 4 years while on duty. As Maureen Ojiambo reports from Milwaukee, USA, the East Africa region has been a hostile environment for journalists recently.
According to the report by Reporters Without Borders, the year 2020 was the most dangerous year for African journalists, as some were killed on assignment while others were killed in custody. Others were harassed while working, arrested or affected by COVID-19. In East Africa, journalists in Kenya, Uganda and Tanzania have found it rough either from the government, police officers or members of the public who have made their work difficult. On Saturday, May 1st, a Dutch-Well German citizen journalist based in East Africa, Marielle Mueller, was attacked and seriously injured by police officers while covering demonstrations in Nairobi, Kenya.
So what happened was that my colleague John and I, we were covering the protest. Really looked like a targeted attack. They knew or they saw us doing the interview there. I'm definitely seeing the Kenyan police with different eyes now. From now on, But generally, I have to say I feel quite safe reporting from Kenya. Compared to other East African countries, it's still very safe.
The Press Freedom Day is celebrated to remind governments of the need to respect their commitment to press freedom. A Ugandan journalist, Teddy Nakalinga, working for Spark TV Uganda, was attacked last week by the police and her tools destroyed.
I was taking videos of this incident, but as I was doing this, there came a group of four soldiers dressed in military uniforms and started beating me terribly. I tried to ask them, "What wrong have I done to beat me like this?" And one of them replied, "We don't care. Who are you to ask?" They took my camera from me, broke it.
Maxence Melo is a Tanzanian journalist and human rights defender based in Dar es Salaam. Melo says the government of Tanzania has been against journalists and that he is optimistic the changes might be felt with the current regime.
I'm a victim of the past administration. We are optimistic that government spokesperson issued a statement just today saying that they want to support the journalists. At least there's this kind of willingness from the state.
This year's World Press Freedom Day theme is information as a public good. Head of Media Development and Strategy at the Media Council of Kenya, Victor Bwire, said that the press freedom in East Africa has really dropped and journalists are finding it difficult to execute their duties.
Press violations in the three countries, you see a huge increase in the number of journalists undergoing threats, harassment, number of media houses closed down, laws that had been put in place like the computer and cybercrime unit and the rest were all very constrictive.
According to the report by Reporters Without Borders, press freedom remains highly fragile in sub-Saharan Africa as journalists continue to lose their lives and the killers generally go unpunished. At least 102 journalists have been killed in the continent over the past 10 years. I am Maureen Ojiambo in Milwaukee, USA.
Angolan journalist Francisco Urasgado returns to court the Monday, ironically on this World Press Freedom Day, for criminal defamation and insult complaint brought against him by Rui Falaciao, Secretary of Information for the Ruling People's Movement for Liberation of Angola, the MPLA. Falaciao alleges that Urasgado published articles in the Chela Press and on Facebook in July and August last year, accusing Falaciao's administration of corruption. He is demanding about $1.5 million in damages. Mario Paivai is a veteran Angolan journalist in the capital, Luanda.
Mr. Rasgado just called me yesterday evening confirming he is going to court. As you must be aware, on April 23, police officers arrested Rasgado, the founder and director of the privately owned newspaper Chela Press, at his home in the southern city of Benguela, for his alleged failure to appear in court in connection to a criminal defamation and insult complaint by Rui Falcao, the Secretary of Information for the Ruling People's Movement for the Liberation of Angola, MPLA Party. The officers alleged that Rasgado had failed to attend on April 22 court date, but Mr. Faria, lawyer of Mr. Rasgado, confirmed that his client was never notified of that hearing.
So, Mario, he is supposed to pay a certain amount of money, is that correct?
Yes, he is accused of defamation of Mr. Rui Falcao, currently Secretary for Information of the Political Bureau of the Ruling Party, but at that moment, Governor of Benguela Provinces. So, Mr. Falcao is demanding damages of 1 billion kwanzas, more or less $1.5 million. So if convicted, Rasgado could also face fines and up to 6 months imprisonment.
Monday is supposed to be International Press Freedom Day. How would you describe press freedom in Angola?
Press freedom in Angola is worsening, I would say, in the last times. A number of media platforms has been intimidated or forced or closed, in principle by legal reasons, but according to media organizations, by editorial statements. We also are aware that at state-owned media, there is an increase of censure, of blocking of independent and critic views. So the media organizations like the Angolan Journalist Trade Union, Sindicato of Journalists of Angola, and other organizations are criticizing this climate of the deterioration of press freedoms and freedom of expression in the country.
What are his chances that the judge will let him go, or will they find him guilty?
We really don't know, because this is political situations. But I would say that first and foremost, they want to give a signal to intimidate journalists in the country, saying, be aware, you can face civil charges and a lot of things.
Mario, thank you very much.
Thank you, James, and keep in touch.
That was Mario Paivai, a veteran independent Angolan journalist. You are speaking with us from the capital, Luanda. Now for Daybreak Africa Sports, and here is Samson Omale in Abuja, Nigeria. A very good Monday morning to you, Samson.
Good Monday morning to you too, James. We begin the sports in Poland, where South African national 100 meters champion Akane Simbine ran a stunning ankle leg to help Team South Africa clinch the gold medal in the men's 4x100 meters relay by the narrowest of margins at the World Relays in Poland on Sunday night. South Africa won in 38.71 seconds, 100th of a second quicker than Brazil, who were initially credited with second place in 38.72 seconds. The race in Silesia, Poland, was so close that the Brazilians were celebrating before the South Africans were announced as winners. The Brazilians' disappointment was compounded when they were then disqualified for running out of their lane. In an incident filled race, another African country, Ghana, were also disqualified, and Italy were promoted to second place in a time of 39.21 seconds, with Japan third in 39.42 seconds. South Africa will be up against the likes of the United States, Jamaica, and Trinidad and Tobago, who all opted not to travel to Poland due to COVID-19 travel protocol. And now to volleyball news, where Kenyan women's national volleyball team, the Malkia Strikers, won't be making their much-hyped trip to Brazil after all. The government, through the Ministry of Health, said on Saturday they had cancelled the team's 4-to-5-day high-performance training camp in Sao Paulo, citing fear over the spike in COVID-19 infections in Brazil. The team could have been in Brazil for 6 weeks, training under four coaches, seconded from the International Volleyball Federation, and playing friendly international matches against local clubs. One of those FIVB coach is Lamdre Gribich.
Do you know what is the most important thing to win the Olympic Games? It's not the skill, it's not the capacity, but desire. You know, everybody is watching Africa like, they cannot do it or something like that. So what we want is help these girls to make their nation and their country proud and see that it is possible. So all eyes, not only of Africa, but entire world are watching these girls.
In basketball news, the draws for the much-anticipated Basketball African League, slated for May 16th to the 30th in Kigali, has been made. The two-week tournament will see 12 clubs from 12 different African countries rub shoulders in Kigali. Group A have U.S. Monastery of Tunisia, Rivers Hoopers of Nigeria, Patriots BBC of Rwanda, and GNBC of Madagascar. Group B will see the likes of Petro de Luanda of Angola, AS Sale of Morocco, AS Police of Mali, and FAP of Cameroon slogging it out, while Zamalek of Egypt, AS Douanes of Senegal, Ferroviario de Maputo of Mozambique, and GS Petroliers of Algeria are all in Group C. And that's it on Daybreak Africa Sports. I am Samson Omale in Abuja, Nigeria. It's back to you, James, in Washington.
Thank you, Samson. Have a good day. And that's it for this Monday, May 3rd edition of Daybreak Africa. We thank you for starting your week with us. On behalf of the Daybreak Africa team, producer Nicole Beckford, reporters Peter Clotty and Ricky Stryak, as well as sports editor Samson Omale, along with all of our engineers, I'm James Butt in Washington, wishing that you will have a lovely week.
VOA brings you the best in African music on the African beat. African Beat showcases the latest and the greatest of contemporary African music, from bubu music to hip life, bonga flavor to sukus, afrobeat to ndumbulu and makosa to kwaito. The African beat on VOA has it all. And it's happening right here, Mondays through Fridays at 09:05 and 20:05 UTC, right after the international news.